in peace. Nyonga wa Makemba, lala salama.
Mti mkubwa ukianguka, ndege watue wapi? Leo tumeshuhudia kaunara kwamba inorero kama Yasin majonzi. Nyonga we watawicha, ela ni kazi ya Mulungu, kaina makosa. Watoto Steve Make Makatari Nora Bili Kubo Saida Jai Mako Musilie Baba Yurere. Kuzacha, 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 mbona kulamka Baba Urereze, rereze, rereze, mbona kulamka. Dugu zorero siyo manarira, asena olola manarira, kambe yosi lola inarira, nyonga we unonana. Dugu zorero siyo manarira, asena olola manarira, kambe yosi lola inarira, nyonga we unonana. Upendo uloku wanao kwetu kutubagua, nyonga undateka nani, dede undateka nani, lola undateka nani. Wabwana ulale salama, familia msilie, nyonga wetu tutonana tena. Namini tutonana tena. Weme nyonga usirire, nyonga yurere, yurere. Namini tutonana tena.
International Band.
Mti mkubwa ukianguka, ndege watue wapi? Leo tumeshuhudia kaunara kwamba inorero kama Yasin majonzi. Nyonga we watawicha, ela ni kazi ya Mulungu, kaina makosa. Watoto Steve Make Makatari Nora Bili Kubo Saida Jai Mako Musilie Baba Yurere. Kuzacha, 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 mbona kulamka Baba Urereze, rereze, rereze, mbona kulamka. Dugu zorero siyo manarira, asena olola manarira, kambe yosi lola inarira, nyonga we unonana. Dugu zorero siyo manarira, asena olola manarira, kambe yosi lola inarira, nyonga we unonana. Upendo uloku wanao kwetu kutubagua, nyonga undateka nani, dede undateka nani, lola undateka nani. Wabwana ulale salama, familia msilie, nyonga wetu tutonana tena. Namini tutonana tena. Weme nyonga usirire, nyonga yurere, yurere. Namini tutonana tena.
Lala salama, nyonga wa Makemba. Tutakumbuka mema yote ulotufanyia, ushauri wako mkono kwetu kama na rapamba. Rest in peace marafiki zako na kwaga hata na Abdalla anasema kwa heri tutaonana tena. Amin. Mashabik International Band producer Noiza Van de Beat.
Na ndugu watoto wa